Coming up next is the one and only Felix Wazekwa. From his CD, his latest CD, For Mutu Moko Boy, here is Direct.
Espoir est aïe pas naïon zambé. Boyo pe sa pandam bouté. Ope si a kulia. Ope si pe appétit. Claude Moutoba. Basala makasi. Bakombo na bangwe kokota na dictionnaire. Basi na bible te.
Mokwa bongo mounoukouse. Mounoukouse. Mokwa bongo mounoukouse. Mounoukouse.
Sir Ebina Abraza.
Mazende kuna mbele kulu sete kulu sepe mazende kuru
Fomoto
Jean-Pierre Sa Kiki Touré
Ezete Kaobenga Kisebete Ezeta Mazende kuru
Dijano
Fomoto
Chabani Record, Fleury de Quinta, Papito Las
Verisman,
Raoul Tongala, Nazoyo Kakeo, Bakabela Naiba Mongo, Yango Mongo Yango Bajaki Nga Yango Napochi Saki Naiba, Ono Likolo Fadi.
Anima Mazaka Matuna Matuna, Patrick Esia Matuna Matuna,
Félix Otto à Berlin, Deka Bakajika, le Monarque. Alexis Maya.
J'ai ce mot, c'est ton nom, Mati. Bana Roko Mandela Kipuaza. Armée Noire. Papinga Dumou Fariche. Fabrice Mouchette Bina Nayendeko. Si maman, ok. C'est que la maman. Maman. C'est que la bis. C'est que la ira. Jombani Kakana Yema Bina. Voyage de Mato Yemia de Bobina Nayo.
DJ Franck. So imbo na yo aswiyo, komisa imbo ya samba. Te pemini na yo lisusute, Emil Ngoi Kasongo Jelka.
Sekele, 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 sekele.
Nome Alu.
Sekele mama,
mama.
Sekele bisu,
papi bake.
Sekele krise koma, ninga kana ye motema. Soki pe na bina, to ye biyo nepo, bina na ye.
Christian Ingani, loma batro. Bailon Kaipende et Pes.
Tout le monde, c'est Nénèse, Tobine, allez pour vous la
vie. Kito et Poula, top
vérité, je vous l'ai dit.
Mon conti sous à Koutou Léon.
Entre le coin de Marcassin, et c'est grave du Koundou Loubef. Si comme un bon bébé n'a
pas bouillé. Aristote Longo.
Les élions vont sauter comme ça, barrer ses bachos, faut tout quoi dans ma léwa. Bokwango de la
lité, Pablo Pachimou.
Moja Koutou de la lékité.
Richard
Motomètre
José Matongue Willy Tyson
Dikese Mukongo Kombo Meye Drumer Soso Kolela Matongo Iko Tanzania Koloma Nabutu Papiki Yimbi Kweza
Zeka Muzeka
Sima Oya Depile Desambre Kuba Brata Jean
Robert Tona Planétaire, map monde.
Salamouana Boussoubi de Coupé.
Totine Wallace.
Inde Kampo Mokon Sangiringoto.
Robert Bassende. Makambo Yangoyo, Zosale Saka Moutouba, un supplémentaire Yangoyo. Osombeli Moussi Bainité, Asili Si Bainité, Atrali Kobenga Yomokote.
Ah, Kaobenga Zembe.
Mayu Toto SCD.
Mami Twingini, Yoka. Yo choma ngwisi mitsingini
Metro le mape double one franzeneke
Oso kwa medo la bonda papa na Jonathan
Santa makwa
Bete na gambo doda wida kata kama kenu na tempelo Enkro kwa luo si tala mwana kana kana bikila bo
Chike chake Matiye Mobindi, CDC Gautier Mascotte, Claude Emedi
Hey, hey, il se verreke
Yanko Le Blanc
Il se verreke, tu parane rapou pa ti dormi
Abel Tambou
Il se verreke, oh, oh, oh
Japres Awaka
Kapara, oule kouloule na Hey, oule kouloule Wana na 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 Chaka na na
Patin Tsaraza Mokolo Boko Sokola Ngulu Eza la pe Mokolo Boko Lia Ye Ono kite ya kuzonga kaka na kusoto Siza Useni
Yebe na Benyer Kikuru
Nikel Tabala le grand conseiller
Yebe na Benyer Kikuru Bongo bisikiti bukuta brrrr Makwiti domina kakiu Saba, Emile Mambo, Ekisi
Jeff Ngoyo, Seyan Grolo Mustafa Tulanda, Felipe Mirabeto Richard Jite ya
Nkoramba Mungo biyanga ni mungu enga shangene
Bae basuwa mwambongo Bako mwako pesa pesa batu batolia pambala pambalawa
Yebe na Benyer Kikuru
Siata pata Bill Gates kakati
Yebe na Benyer Kikuru Bongo bisikiti bukuta brrrr Makwizi domina kakiu
Salon Jose Mankuya, Londres Malubu Mboka Tony Winkele, La Nouvelle Fréquence Romain Lando Adnay, Julie Dienda et Christian Dienda, vous faites la fierté du pays.
Kariwase, Kariwase,
Napo Béchak et les MVP.
Mwana mwasi bate la sebio.
Anti-avortement.
Mange Maria Boni Badawani, towe sonne Boussoba
Yamaba. Patrick Joyba.
Nelo Sogonoa Gonoa, Nelo Sogonoa, Nelo Sogonoa Gonoa.
Zeki na Gingoya à côté de l'autorité soleil. DJ Polio Alpha Kia la Bokotia Bandana Blaise Malaga
Messina Adrien Chile Tamajor Domina
Apache Mawete Washington Richman Hansi Le Seul Yalo Mamweni Banda Kote na Bruxelles Ditu Stoko Loris la Congolaise Kibuta, Yemis Africa Vision, Pamouke Moumbe Tour Eiffel, Peggy Petit, Zino Fonstein Banzouzi, Rogers Boleba les Pyramides, Johnny Kokonde, Blaise Wanga, Maître Jamos Full Option. Emmanuel Odimba au Stockholm Francis Kankonde Pascal Kalambay J.P. Massampo Didier Bios Kinzamba Dede Geno Jojo Mwanda Imene Mère Akou Christiana Poissa
You're listening to 97.3 LPFM WRIR in Richmond, Virginia. That was Felix Wazikwa with Four Mutu Moko Boy. And coming up next, we will slow down things a little bit with Joski Kiambakuta. And David has a special announcement for this song.
Okay, Fred, he puts me on the spot every time. This is, we would like to dedicate this song to our friend Alicia, who is in the hospital in Canada. We wish her well, and we send her our prayers and good wishes. She loves Joski, so if you're listening, Alicia, in your hospital room, this is for you.
Mm.
nazo fina yo kingo gangela yena mouye
sans effet
moto mususu okolia okomela na yo keba nzoka no kimonene naina lela la vie ojendo kolo na pesa confiance nzoka enemi yakala kele la bongo yeba verite ya bomoi ata mwasi na yo akoki kokamwisa yo. Nakoka mwa pona situation na ngai na vandi na moto to vandi bambule bele to boti pe banana kanisa kinda siron gentillesse na ye nzoka ya moniato azala kana double vie suka likamo
double
akose kisa yo na mbe bon kwa sure yo. Ako si soma kila nyo sonzo ka vampire. Misere, papa siele kyo. Nalukante te pona pesa ya ta confiance. Bomo pilito kole mbako kamwa yoteo. Souffrance, papa ciel et yo. Nalukana ni pona pesa ya ta confiance. Omo kilito kolemba koka mwayote o, mama. Gentillesse na ye, toka ya moniato. Azala kana double vie, souka likamo. Ako se kisa yo nambe bon kwa sire yo. Ako si soma kila nyo son zoka son zoka.
Mawa ya mokol. Oko samba, oko samba. Oko samba na miswa nzambe. Toko tala sokia kolonga mama. Soto sala que futa makana mokilio yo yanse o sambi singa ye
ye ye
la tunanga o kamwe singa
na moi gentil na buto akalu ke la komina ye vampire misere ye 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 na luka de niño soufranse
ma pesina ne tonse yo
na luka kolose. Akati singa swinga kolo na ye.
Mwa mbaki malauka.
Awa swinga kolo na ye o.
Aliaga makumu tembwa wa.
Nani lisusu ako to sana mokili oyo ya se.
Jovino makele
na. Asa mwi singa mama.
Ye ye ye.
A to beti marto se mbwana te. Na kabinzo tongo na timo pe. Epa imoto epa inyama somo. Engana samwe mama. Engana baby mama. Na buto abaluki ya konina ye vampire. Misere.
Ya bo polo.
This is David Noyes from Ambiance Congo at WRIR 97.3 FM Richmond Indie Radio, and I'm here with Mr. Kanta Niboma Mwandiro.
Yeah.
From recently of the group Kekele.
Mm-hmm. Oh, my name is Niboma. I want you to listen WRIR.
It's a little bit of an excerpt there. We just heard from Joski Kiambukuta, actually, from his latest CD, Doble V. We heard the title cut. Going to hear something now from more Joski Kiambukuta, actually, singing along with Franco in the OK Jazz from a CD simply called Franco et les Tout-Puissants OK Jazz, 1980 to 1981. We're going to hear a song by written by Papa Noel, the guitarist that Niboma was talking about earlier in the interview, if you heard that in the last hour. Here's a song called Mobali Malamu.
Kabibi, ikambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso. Yo moko presentenga olobito sala sorti na bimio. Koebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na koka. Mobali ya ebi adres akomi kozongelanga na bakado. Koyoki zango balobi na koma kosinye bacheke na poto. Koyoki zango balobi na songa lopango na binzai. Kolukanga matata te na boy oti yangai basikatris. Kolukanga mindono te na boy kombo na ngai na ngangai. Mobali ome maki akoma ya biso, akoma ya yo, akoma ya ngai. Bibi, ikambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso. Yo moko presentenga olobito sala zondi na dimio. Oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na poka. Mobali ya ebi adres akomi kozongelanga na bakado. Koyoki zango balobi na koma kosinye basheke na poto. Koyoki zango balobi na somba lopango na mitzai. Kolukanga matata te na boy oti yangai basikatris. Kolukanga mindano te na boy kombo na ngana ngangai. Mobali omemaki akoma ya biso, akoma ya yo, akoma ya ngai. Malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi na sinazi oya koki motema tikanga pena monisa bolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi na sinazi oyo koki motema tikanga pena monisa bolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete
tokoboma bondeko te lelo ya yalobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda
mobali oyo mobali malamwe
maindo e
aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete
tokoboma bondeko te lelo ya yalobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda
mobali oyo mobali malamwe
maindo e
aboya kateo akabaka mingyo
aboya kateo maboko pete
toko bomana tina nini mobale lingi basi mibale atalingi kopala sanza na minzoto osembongo na emoko
mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi na si nazwi oyo akoki motema tikanga mpe namonisa bolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
tokoboma bondeko te lelo ya yo lobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda
mobali oyo mobali malamwe aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
tokoboma na tina nini mobali alingi basi mibale atalingi kobala sanza na minzoto osembongo na ye moko
mobali oyo mobali malamwe
maindo e
aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
Buka.
Maboko pete mobali oyo mobali malamwe
mama aboya kateo akabaka migyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi na sinazi oya koki motema tikanga pena moni sabolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe
maindwa ye
aboya kateo akabaka migyo aboya kateo maboko pete
toko boma bonde kote lelo ya yalobi yangai kabibi yonde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda
mobali oyo mobali malamwe
maindwa ye
aboya kateo akabaka migyo aboya kateo maboko pete
linga oya dodo pito
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. Well, Fred, it's almost 4:30, and this time, as usual, just flies by, doesn't it, my friend?
Yes, it does. It means we are having fun, David.
All right. We just heard from Franco and the OK Jazz here on Ambiance Congo, something we do a lot of here on this program. But then again, he had a, 40-year career?
Yes, he did.
How could he not? How could we not have a lot of music from someone with a 40-year career? Fresh from the farm to you, this program is generously underwritten by Elwood Thompson's Natural Market. Did you know that Elwood Thompson's Natural Market actively seeks out local farmers and gives them a venue to sell their products? Now you can help yourself to fresh tomatoes, melons, and other delights and help sustain organic farming in our community at the same time. Located at the corner of Elwood and Thompson Street since 1989, Elwood Thompson's Natural Market is dangerously close to becoming a Richmond tradition. Their knowledgeable staff, famous delicatessen, and wide range of herbal and other natural products have made Elwood Thompson's a favorite for Richmonders who care about their health and the health of the planet. You can also pick up your WRIR bumper stickers at the register. More information is available at 804-359-7525 or on the web at www.elwoodthompsons.com. Your body will thank you, and we thank Elwood Thompson's for their generous support. Let's hear something now from an LP from Bumba Massa, one of the singers from the group Kekele nowadays. It's an old LP on the African New Sound label that he did with the Redoubtables of Abeti. We're going to hear a song off of this one called Acha Omemi Ngambo.
Regrette
You are listening to WRIR 97.3 here in Richmond, Virginia. Elder Friends is a group of friendly volunteers who are matched with and visit isolated elders in our own homes 3 to 4 times monthly. Many seniors live alone and without support from family and friends. Make a difference in your life and in your community. Adopt a grandparent. Elder Friends is a program of the Department of Gerontology at Virginia Commonwealth University. To volunteer or to refer an isolated elder, please call Elder Friends at 804-828-6059. We are now going to proceed here with a classic cut from Zaiko Langa Langa from their CD Eureka. Here is Ntemba.
Yeah. Micheline Manisa, ya solo na lembi, mama, zote koya kokondo, chouchou molunda.
Yo kiranga, mambasi, na bene yon bon amour. Nikamwe kosi la kaka na pomoki sa wilo, fungo la monte manga na lembi. Ya solo na lembi, mama, zote koya kokondo.
Solo na lembi, sule samba, zote koya kokondo, dima bita papa.
Yo kinanga, da kezelo, na bele yo mon amour. Nikamwe kosi la kaka, na komo kisa mambo yo, fungo na monte manga na lembi. Ya solo na lembi, mama, zote koya kokondo, Jose Kimbo.
Again, you're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. Let's play something from Victoria Eleison of King Kester Emenea from an LP simply called Verkes Present Victoria on the editions Veve label. Here's a classic from King Kester Emenea, Okosi Ngai Mfumu. Crank up the volume on this one. If you haven't had it up already, you won't be sorry.
Nazo malibala, c'est trop tard. yoko singa o
yoko singa o yoko singa
yoko singa o yoko singa o
yoko singa o yoko singa ngayo ngayo yo na koma kokata mibale sambo ngayo ngayo yo na koma kokata misobe sambo angomba sambo likolo ya mwana mobali boyo atele mina disibeli na nayo ka ebele la ma Moko mambali abaleli mwasi mososo
Yo melinga o oh, oh, Yo melinga o oh.
Yo melinga o oh, oh, Yo melinga
Yo ruinenga o oh, Notre père bien que soucieux
Yo ruinenga o oh, oh, Yo ruinenga Apoka apokalipse ebisa linga manso Nakoko tanganga tena kosala pepe vite Nakofinga moto tepo na moto kinanga Wapi planta so wapi banda kuba konte tata atika Santu 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 ozala kyoza limpe oko ya amen
Yo melinga oh oh yo melinga oh
Yo melinga oh oh yo melinga
Yo boinga likolo ya mwasi ya bota kateo
Yo boinga oh oh yo boinga Il était mort. Venez voir les cimetières pour aller voir Maseo. Ikuma kingi la fila munganga. Ikuma machalele.
Thank you. tumbo.